markii saddexaad ayaa hogaamiyaha ugu weyn mucaaradka kenya raila odinga waxa uu ka hor yimid natiijo doorasho madaxweyne isagoo dacwad ka gudbiyey ama u gudbiyey maxkamadda sare ee dalkaasi dadka wax ka sheega siyaasaddiisa ayaa duraya in ra-iisul wasaarihii hore uu markan diidan yahay inuu aqbalo in laga adkaaday laakiin khubrada sharciga waxay leeyihiin dacwadda odinga waxay sare u qaadaysaa maqaamka doorashooyinka kenya iyo deganaanshiyaha dimuqraadiyaddeeda juma majanga ayaa warbixintan kasoo diray nairobi waxaana soo koobaya jacfar kuukay
sawirada 77 jirka raila odinga oo sita codsigii uu kaga soo horjeeday natiijadii doorashada madaxtinimada kenya ee 9kii agoosto ee loo gudbiyey maxkamadda sare ayaa siyaabo kala duwan looga hadlay baraha bulshada dadka dhalinyarada qaarkood ayaa ku jeesjeesay siyaasiga rugcadaaga ah halka qaar kalena ay ku ammaaneen halganka uu ugu jiro waxa isaga iyo taageerayaashiisu ay u arkaan cadaalad u raadinta doorashada kuwa dhaleecaynaya xaqiiqda ah in raila odinga uu gudbiyo dacwaddan waa dadka doonaya inay sameeyaan khaladaad waxayna rajaynayaan inaysan jirin wax la xisaabtana waxa ay doonayaan inay sameeyaan waa inay abuuraan jawi ciqaabla-aan ah oo aan weligood lagula xisaabtamin raadinta xaqsoorka doorashada kenya ayaa soo bilowday 30 sano ka hor kadib doorashadii madaxtinimo ee ugu horreysay ee xisbiyada badan ee dalka ka dhacday sannadkii 1992 kenneth matiba iyo mawai kibaki ayaa ka hor yimid natiijooyinkii doorashooyinkii uu ku soo baxay madaxweyne daniel aramoy arrimahan oo kale waa in lagu dhex arkaa halganka dimuqraadiyadda xuquuqda aadanaha iyo guud ahaan wanaagga kale faa'iidooyinka yare aan helnay sannadihii lasoo dhaafay waxa ay ka yimaadeen waxyaabo dabeecaddaas leh markaa marka matiba uu tago maxkamadda kibakina wuu aadayaa maxkamadda waxaad isku dayeysaa in aad kor u qaaddo oo aad kordhiso xuquuqda dimuqraadiyadda
and extend the frontiers of democracy.
Kadib markii ay taageertay doorashadii Uhuru Kenyatta ee sannadkii 2013, maxkamadda sare ee Kenya ayaa taariikhda gashay sannadkii 2017 iyadoo noqotay maxkamaddii ugu horreysay ee Afrika ah ee baabi'isay doorasho uu ku soo baxay madaxweyne xilka haya kadib markii Odinga uu dacwad ka gudbiyey maxkamadda oo soo xiganaysa khaladaad dhanka doorashada ayaa amartay in codayn cusub la qaado taasoo uu mar kale ku guulaystay madaxweynaha hadda talada ka degaya ee Uhuru Kenyatta waxa ugu weyn ee aanu rabno in maxkamaddu ay qabato waa inay ku noqoto wixii ay samaysay markii ugu dambeysay haddana waxa aad ku fashilanteen doorasho lagu kalsoonaan karo markaa waxaanu samaynaynaa tii hore ee aanu samaynay oo ah inaanu baabi'in doono doorashadaas haddii aad tagto maxkamadda haddii aad ku guuldaraysato kiiska iyo haddii kaleba waxaa jira wax ay dimuqraadiyaddu heli lahayd waxaa jira wax uu dalku heli lahaa waana sida ay tahay inaanu aragno halganka hal raylo amolo adinga dacwadda doorashada madaxweynaha ee 2022 ee maxkamadda sare waxay calaamad u tahay cutub kale oo xasaasi ah oo taariikhda dacwadaha codbixinta ee kenya galay falanqeeyayaasha ayaa sheegaya in iyadoon loo eegin go'aanka maxkamadda kenyaanku ay yihiin kuwa keliya ee ku guulaysanaya mustaqbalka fog
mahadsaned jacfar kuukay oo noo soo jeedinayay warbixintii juma majanga uu ka soo diray magaalada nairobi